makama bangeleba namela mikona mayebiza makama bangeleba namela mikona mayebiza makama bangeleba babela mutola na mayebiza makama bangeleba namela mikona 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 mina ngisonde ngihlalele endlini kodwa ngiyamazi ukuthi ukhona mina ngisonde ngihlalele endlini kodwa ngiyamazi ukuthi ukhona mina ngicashe ngejoyino kodwa ngiyamazi ukuthi ukhona mina ngicashe ngomnazaretha kodwa ngiyamazi ukuthi ukhona kodwa ngiyamazi
Jesu
kodwa ngiyamazi
ukhona
kodwa ngiyamazi
Jesu
kodwa ngiyamazi
ukhona
maye ngiyamazi ukhona
utunamela
mikona
maye ngiyamazi
ukhona
ngishiyela
mikona
sengizolahla abangani ababi ngilahle izihlobo zami sengizoshiya abangani ababi ngijikele ophululu wami ithungele ncwele Jesu uthuma lokufanele ayincwele ncwele Jesu uthuma lokufanele
Kupuka poti mnilo kupuka mafana madala shwela nkosi Ginozwa kanyasha mapiwa pewe shabazo se Jerusalem abonga banda pendu abanguzu amen Piti piti baja nkosi sky kai songa ngamata slice of a kini giti super condovias I tie or tie you tie my tie Aksem nga nkosi
Mayebiza makama bangeleba namela mikona mayebiza makama bangeleba namela mikona